docteur Hamadou Diko on docteur jangirde ma on wiyete ne Al Huda VOA fulfulde yetti fofu modon sanen ko jamm fa jaabo don dum wona jamde de ko hande min jotti dande modon ko habbudu e dum wona jogade telfi jende kewde ka la loi o hojam na men anna salle la loi hojam Burkina Faso na hojaka on janginoya won ko annan don tayte
loi pay pay hojaka hono e do hadugol fifi jon non jonga halaji ni gon don jon non sino nokkuji godde kay to heewi par exemple leydi arabe leydi tuba kube no wodi leydi ko tidde luwaji so reifa suko wari fa yaha ekol hu dambugal jangirde don yoppata telefon mudo e naddata ekol gol fe ger goddo ka jaati so ni wo joomu woofi nadde telefon mudo de yida e mudum fo anka yoban jobdi mawdi ko donc to anka dum wala fijirde jon non Burkina do dum hewtay non tafon ko
dum hewta tay de le école ji di ka fu wana banna do modi li réglementaire do
on école ji din ko buri hewdu fu atana jogi loi faysi jogi da téléphone no kanda gollirde e modu jonno jonka école ji anka di laamu je adi fu atawan école fu na jogi anka mbaaki mudum fere hi ba wala mais ko buri hasade ka fu faysi suka ben kada ka wardude e telfi ko buri hasade wakkati jande wodi denka na kade gollirde telfi din
de dum hono ko wodi na anon milo modon suka be kade na suka be takade tawre di telfi
go ko fu hono telefone e hoorem handen laate ke huunde de yimbe mbawa kaariya mutu na jogi faydaaji kewdi ko bo na wodi torraaji dum en faydaaji mudum buri heewde e jonnon so gonga Allah suko pamaro ko dum torrata na buri ko dum nafatato e delle saabe dum wadi hono anka jangirde pamare lihije de so gonga min hoorem mi do wondi e do wiide telfina kaani hadeede ton dadi neddo wa hadude goddo telfon wuram koy mi hono to jangete pay pay don kay mi do wondi e wiibe anka telfon la haani hadeede sabo nen andi tiri te so rifa neddo joge telfon fo wakati gomma do wa fay dara do mudum calmina dum tay mata yalla yotte ke feego
dala jeyde le de ka biida ton kan wa hadeede de to de kan mbaawi sawrede sedana
jandeji lehiji ndago jonga ko biete ne francais de primaire fa yotto secondaire fu suka ben so go min ke le yi ande na kaani hadeede wardude telfi jangirde fest ko biiden dum ni reifa suko uddit telefon fu fay mawdo reifa uddit telefon wayno hakkilo fu dow telefon do woni hetti nanta ko goddo de halda nananta ndelle hono hadeede dum le cuudi pamari di mido wonde dum cuudi towdi seeda di don no investeji wawata wi'ede hadete feefeede na hanta e wakkati jangino naati na hokka nanka windande mudum de ka na hanta e telfi na mbuddi suko ko janginete dundu na seedi sabno wodi ko janginete hande goddum kay so wana internet jogida jaata awawa fay jukkude jangino on walla na wodi jandeji goddi tawan hono hisaaji en dum e bandum en denka telfon na tilsi hono den windande ka fu e joom na way accede gollira mais ko buri wodde kay tayna dum jogana luwani telfon tanadde le suudu jangirdu soni wana wotilsu faata e jangino on hoore wi on garde sabu hande windande meden hande de na tilsi ngollitiron telfoji
dessa suka saloken halaji di jangino be kali dum ona yemi debbe tabe ngada telfi le cuudi jangirde soni telfon gon tetama yoppe fa vacances de hokkitena ne hani wadede milumon sabu goddo ka telfon mudum tetete sona ekol baari fu hokkitataake
ko buri hande saraabi suko on kaani noddede kolle minan ya leeto jangirde amin don dum e dum won ko men kadi me ina suko modon jabay dum lele ndari no gadano ton suko modon me hon hoyde telefon on resato e jungom fa jande wartode hokkita joom kay dum kay wallahi min kay mi do sikka dum kay na wilti haddi
den mi le Burkina Faso na han hoyugon la loi on yopranite
kanjum min kay leyi yande am nokku fu no watta de tawe suka ben mbuddine gollirde telfi kadoji dum o jande nokku fu ko wawi hojede de dum laato fu na han me jonno jonga ta yimbe njaltina luwa jordo hono hadude feefe sabu ko mbimi dum ni no telfo jangirti o dum mino jaati e le duubi garoodi ko miden goni milade no watta de tay sukaabe hayebe hewtube suudu nay burdu nanga wadobe recherche ji witodi be tay o liye de tay telfi dido jogi no wodi telfi gommade hon tablet biete atan leeton programmeji kala ko ngeedo jangudo fu ne jippine leeton donc suko on so hebi dum fu kanjum gollirata jande mudu tay wala WhatsApp wala Facebook wala ko honto da bi adam dum fu wala ton
leedon sarabe nawdi ko kani wadde kambe duna
e sara ben kani wadde ko heewi jaati normal ma ko wadde teeka fuddu kam e kani fuddirede jaati e goo kata neddo heño e sodande biyum telefon e didi be ngeldu so a tilti a sodnan dum fu tindina dum kolla dum won nafa telefon on ngonginaato rento e ko telefon on torrata jango wodo fu tindina dum fa hande so ni telefon na hada to jangata ton fu boddoda e ko hada dum ga don tindingol gol e dowtirde joom e janginde dum no jogoroto hore men no jogoroto telefon on e dum hunde tilsunde do sara ko
docteur Hamadou Diko viwa fulfulde ti fofo modon sanne
natiya modon fu en jettama.